selithethiwe lona watholakala yena Bamkwazohlangothini
bamkwazohlangothini waphuma amanzi
bamkwazohlangothini
bamkwazohlangothini waphuma amanzi
bamkwazohlangothini
I'm quite to share. Mama, I'm going to go to the hospital.